manyo mutima kujula biwundu ngate walya kunyika
Safi pro on the bridge
Kujyo musao ananzi janjabo mutima kale kaguonye Iye kweda gala yange we manyi ye kwe musao Baby you know nze kwemfira baby nga ye kwe uliki muri change kamuli karoza kaunya kawo Yo mutima njagalira mukwano kwaponya My baby kwambita watalinze sikebaka Yegwe dagale yo mutima njagalira mukwano kwaponya My baby kwambita watalinze sikebaka Singa nalika tonda nandi badengo mutima ngukuwa Kabuti yange mupewo Uliambulera yange mkuba My baby nga kwambika Mupewo nga ye kwe sweta Mumaziga maji kolivera Ongamba titoli mleka Manyiti banja bakugambye nyo Ebigambo gwe nogumo Omutima nogumpa Nange kakusubise ndibera wo Siri kuleka mukwano ndibawo Neweri bampewo yekunta Obakali bakasana nga kekoja Ondalize siraba Omukwano siraba Yekwe dagale ly'omutima Njagalira mukwano gwamponya My baby ye kwambita Otalinze sikebaka Yegwe dagale ly'omutima Njagalira mukwano gwamponya My baby ye kwambita Otalinze sikebaka Omukwano tulitimba Kapusinga kuku babi na bobi Niwe chiri bachikunta Kusubizo omukwano kutari Manyibaji bakulimba Nobu motoka ero kukuruza Nobu senti babutimba Bakula gembe zawe zawera Bajaveso mambu bakulawe kati Bajaveso mambu bakutware Bajaveso mambu bakulawe kati Bajaveso mambu bakutware Yegwe dagale ly'omutima njagalira mukwano gwamponya My baby ye kwambita watalinze sikebaka Yegwe dagale ly'omutima njagalira mukwano gwamponya My baby ye kwambita watalinze sikebaka